DaChimSafi.com.
It Kerbala, baby. This has been our war classic. With my own boy, we'll be fine. Life is blind, life is crazy, baby. Yeah, but money. Yaga.
Ana sura, ana shepu. Amezidi namba kiesabu. Basi baby nawe, sitafanya npagawe. Ukanishusha kawe, wabea wanizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe. Mbali situpae, hadi watu shangae.
That's when I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love. And that's why I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love.
You got money for in love.
And that's why I'm beginning to fall in love.
Mahaba unaiza sema tanga. Switch yo kuleti panga. Chumba cha moyo wako nimepanga. Oh, nimepanga. Penzi lako sukari guru. Mapa yako ya nizuru. Nikiwa nawe niko huru mpenzi. Oh, nipende uwe huru. Penzi letu lingae nuru. Mapa yawe msuru mpenzi. Basi baby nawe, usijafanya nipagawe. Ukanishusha kawe. Wambea wanizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe. Mbali situpae, adi watu shangae.
And that's why I'm beginning to fall in love.